radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro umutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Umwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa ufite imyaka 8 Nyirakanyana Jacqueline yatandukanye n'umuryango we amaze imyaka 30 ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo yibuka nuko iwabo bari batuye hafi yo kwa Salesiani i Kigali n'umwana wagize ibikomere byinshi. Nyirakanyana atuye mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga.
Muri iki gihe ubuzima mbayeho n'ubw'umubabaro cyane. Ubu nirirwa mu buriri, nirirwa ndyamye hejuru y'agahinda. Nakuranye umubabaro cyane, mbese nakuze ndaraho bwije. Umubabaro mbese nagiye kumagwa n'umugabo n'uwo twashakanye. Ubwo nabayeho mu buzima bwo kwihishahisha, mwishaye yuko ndi Umunyarwanda ariko keze nyuma tubanye igihe kirekire mbona umutima wari mwiza umva yuko namubwiza ukuri mubwira uwo ndi we bitewe ko nabayeho ku buzima bubi najyaga mvuga yuko ninza kubimubwira azamfata nabi ngo buri yonje ubwo maze kubimubwira aza kumbaza mbese wabuze ama wabuzi aho wavutse za kumubwira yuko aho nibuka ikigali nibuka izina rya mama nibuka na ba marume nkaza kwibuka na data yari yitwa Gasongo. Mama yari yitwa Donata, nyina yari yitwa Kanigi na mama wacu wari ukurikira mama yari yitwa Kangindi.
Mwari mutuye he?
Ahantu twari dutuye bitewe ko nari mfite imyaka mikeya. Nari mfite imyaka 8, nari ndi mutoya cyane. Mbega ahantu nari two twari dutuye bitewe yuko imyaka yari mikeya. Nibuka kiriya gishanga umuntu ageze hari i Kigali ku mashuri ku Basiliziyane kuba twamanukaga tukanyura mu gishanga tukaza kuzamuka sasa ku gasozi tuje ku mashuri.
Amashuri wigagaho yitwaga ngo iki?
Yitwaga gaba gaturika.
Papa wawe yakoraga iki?
Aho mbizi bitewe ko nari mfite imyaka mikeya. Nibyo ntejwe uko nakuranya mu babaro mbona kuja ndabyibuka.
Uyu murumuna mama wawe witwa Kankindi we yaratuye he?
Yitwa Kangindi General narinzi iyo atuye bitewe ko nari mfite imyaka mikeya. Nyine urumva igihe cya kera abana babaga mu rujijo.
None se Nyirakanyana wari ufite imyaka 8 mutuye ku Kimihurura hafi y'ikigo cy'Abaseleziyani wiga ku ishuri ry'Abagatolika hafi aho utibuka neza. None waje kugera muri Kongo ute? Wahageze uhazanywe nande?
Nabaga kwa nyogokuru ubyara mama tuza kugendana n'umuturanyi wari witwa Florida tubona kugendana no muri Kongo. Tugeranye no muri Kongo nyuma yaho twaje kuburana hejuru nyine y'umubabaro.
Ubwo muza muri Kongo uri kumwe na Florida ni mu gihe Abanyarwanda bahungaga bajya muri Kongo?
Ni mu giturage.
Icyo nshaka kumenya, mwaje aho ngaho muri Kongo muhunze u Rwanda, mwaje muje guca inshuro, mwahageze muzanywe n'iki?
Twaje duhunze.
Mwaje muhunze. Uyu Florida mwari muturanye?
Twari duturanye.
Hanyuma ko ari we wagufashe akakuzana, yakuzanye kubera ko ababyeyi wawe batari bakiriho? Komera. Hanyuma ukomera ndi hano kugira ngo nkunze ndi hano kugira ngo tuganire dushakire hamwe umpa makuru yamfasha kumenya ko hari ubyibuze umwe mu bantu mu muryango bawe basigaye ndagukomeza ndakumva humura umaze igihe kirekire imyaka myinshi udashobora kugira umuganira uretse umugabo wawe ubu rero ndi hano kugira ngo tuganire nkugira ikibazo kandi nushaka no kurira uririre ndagutegereza nguhoze urangize ariko dukomeze nguturu uwo mutwaro humura none kugira ngo Florida abariwe ukuzana yakubwiye yuko ababyeyi bawe byabagendekeye gutari cyo yakubwiye
oya rero ko ishuri agira byatumye tumurano uko ubyeyi wirimo ino mu gikura genewe noraguye aza kundera kishubo nuko mutware wanjye abona kumbona
ni ukuvuga yuko hari umukongomani wagutoraguye uri umwana mutoya waraburanye na Florida hanyuma arakurera aragukuza ukaba ari uko waje guhura n'umugabo wawe muri kumwe magingo aya none se nyirakanyana uyu mukecuru Kanigi wakureze akaba ari we ubyara mama wawe Donata utazi irindi zina umbwira ko yashakanye na Gasongo bari batuye ku Kimihurura ndabisubiramo kugira ngo abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya niba hari uwamenya umugabo witwa Gasongo warutuye ku Kimihurura wari ufite umugore witwa Donata akagira nyirabukwe witwa Kanigi ndetse akagira namura mukazi we witwa Kankindi abo bantu wabamenya bari bafite umwana witwa Nyirakanyana n'abandi bana bashobora kuba bari bafite ariko Nyirakanyana yari afite imyaka 8 bashobora kuba bafite abandi bana mbese hari abandi bana bakuru bawe cyangwa hari umuntu wawe mwari mufite
twari dufite abandi bana ariko ntawe nabibuka
bari abahungu cyangwa se bari abakobwa
hari abahungu n'abakobwa ariko ntaho mbibuka
komera bizagenda bigaruka buhoro buhoro ukugenda wongera ku muntu ukugenda wongera kwiyubaka ugerageza kuvuga amateka yawe nabyo bibuza abantu kubaho kubera ko batashoboye kuvuga uko ibintu byababayeho byagenze iyo babigumanye mu mutima wabo cyane birabangiza bigatuma badashobora kwiyakira mateka yawe ndayumva ndakumva iki ni gihe igikomeye ni igihe ariko cyiza cyo kugira ngo use naho umena ibyo bintu byose byari bikuri mugira umuntu muganira umubwira uti mfasha nturi uyu mutwaro kandi tugamije kumenya ko haba hari umuntu byibuze umwe cyangwa se babiri cyangwa se batatu umuryango wa Nyirakanyana Nyirakanyana wari ufite imyaka 8 muri 1994 wari ufite papa witwa Kashongo akagira nyina witwa Donata ntayandi mazina tuzi bari batuye ku Kimihurura niba hari umuntu uzi umubyeyi witwa Kankindi akaba yaravaga indi imwe na Donata nyina wa Nyirakanyana niba hari uzi Kanigi wari nyirakuru wa Nyirakanyana bari batuye ku Kimihurura nyaboneka mutabare dufashe uyu mwana w'umunyarwanda ushaka umuryango we tumufashe kubona abe none niba hari umuryango wawe ukumva muri kano kanya mugihe tuganira hano ku ijwi rya Amerika ubashakisha niba hari ukumva mu Rwanda ni iki wumva ushaka kumubwira
njye kumva yuko kwavugana kuri uyu murongo mugabo wanjye kumva yuko nanjye mfite bene wacu
komera
naho namubona rumwe nagishimira cyane
komera ukomeze utegereze wizeye ndasaba cyane kugira ngo tuzakubonere umuryango tuguhoze ayo marira Nyirakanyana ndagukomeza komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
Ka
agasaro tugashake kazaboneka agasaro tugashake kazaboneka
mu mwaka w'igihumbi 1999 David Ngabonzima wari ufite imyaka 10 wari utuye ahitwa muri Sahara ya Kicukiro mu mujyi wa Kigali yavanywe mu Rwanda ajyanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu yepfo mu misozi miremire ya Uvira hitwa Kundondo yahagizwe umushumba w'inka imyaka 25 David Ngabonzima arashaka kumenya amakuru y'umuryango ngowe yashize mu Rwanda ni hano mu kiganiro agasaro kaburaga
nagumye gukurikirana nyina agasaro ko ndashakisha abavandimwe banje twaburanye muri 99 jende muri Kongo
mwaburaniye he
twaburanye muri 99 mu Rwanda nyina tubita kuri Sahara niho twari dutuye
hanyuma byagenze gute wageze muri Kongo te
nazanywe n'umugabo utuye muri Kongo w'umunyamurenge niwo wanguye nyine kwa mushiki wanje kuva ubwo titurasura kandi kubonana turasura kandi kuvugana haciye imyaka myinshi
mushiki wawe yitwa nde
yitwa Bavye Marcelina
abaturanyi mwari muturanye kuri Sahara wibuka ni bande
ndibuka yuko nakaza mvaho ngaho mu rugo nkaje kureba filime ahantu bakoreraga umugabo umwe ngo ni Donat
wari ufite imyaka ingahe muri 99
nari ufite imyaka 10
hanyuma se uwo munyamurenge wakujyanye muri Kongo yarakujyanye ngo ujye gukora iki ngo ujye kuragira inka ujye guhinga ujye kuvoma yarakujyanye he
kwari ukumufasha ngo akazi ko kuragira inka
yakuvanye mu ishuri icyo gihe warigaga cyangwa se ntabwo wigaga
icyo gihe narigaga twahuriye nawe ku muhanda mvuye ku ishuri arambwira ngo ni mwe tugende ndamubwira tuya ntabwo twagenda aho gituranze dushike mu rugo uvugane nyine n'abavandimwe kubera ko kwa mushiki wanje niho narinda papa na mama barapfuye
komere
turangije nyine avugana na mushiki wanje sinamenye nyine ibyo bavuganye twita dukomeza turaza
uwo mugabo wakuzanye yitwa nde
yitwa Kunda
ubuse uracyaragira inka
oya ndibana nanjye mfite umuryango ndi umugabo ufite abana 4 barimo ndetse n'abana b'impanga
oh ni byiza kuba arongoye ukiri mutoya
no narashite gambo ni ibintu bya byinshi ndavuga ati nanone rekaga ndongora
yego ubuse ufite inka nawe urorora ufite inka zawe umuryango wawe urawukamira cyangwa se uracyajya gukamira abandi
oya ino twagumye kugira intambara nyinshi inka zirashira abaturanyi tubana aribo ba mayi barazijyana
mbese ubungubu uri mu kahe gace ka Kongo
ubu ndi mu misozi miremire ya Uvira ahantu bita Kundondo ku Muranda
yego none se uyu mushiki wawe Marceline w'ababyeyi umwari muturanye wabagiwe i Kigali muri Sahara yarafite umugabo
nawe yari yubatse yarafite na seza afite abana babiri umwana umwe yitwaga Morakeye Vanessa undi niwe ntari nzi nasize uwa kabiri ari wakivuka
umugabo wa mushiki wawe
umugabo yitwaga Venuste
irindi rye
nta sinarindiza
yitwaga Venuste turumva rero turitiranwa nanjye nitwa Venuste nshimiye Imana
ryawe ndarinzi kabisa ryawe ndarinzi
mwageze muri Sahara muhunga intambara zo muri Kongo muza mu Rwanda byagenze gute kugira ngo mugere i Kigali
oya iwe ntabwo yigeze agera ino ntabwo nahazi yarongowe yarakora muri resitora y'umudamu umwe witwaga Mama Mahoro
yego
uwo mudamu yari atuye Kicukiro Centre ku muhanda wa kaburimbo wajyaga kuri stade Remera aho niho nyine yarongowe ariho tuba kugeza ubu sindasura kandi kumenya amakuru ye ntabwo ari we wenyine hari abandi bavandimwe banjye batatu
nabo batuye kuri Sahara
niho nyine batuye kubera yuko bakaza basanga nyine kwa mushiki wanjye baje kuwusura umwe yitwaga Jeannette undi yitwaga Ngirabandi, undi yitwaga Pista.
Abo bavandimwe bawe niba bakumva muri kano kanya, niki ushaka kubabwira?
Ndashaka kubabwira nimba nyumva muri aka kanya ukiho, kandi nakeneye nyine kumenya yuko nabo bagihari, nkeneye nyine no gutaha. Ndabifuriza yuko twosubira kandi guhura.
Ubwo ndizera yuko bakumvise n'abanyakicukiro bose bamenya uwo mwana w'umuhungu nzabona impa wahavuye afite imyaka icumi ajyanywe mu misozi ya Murenge. Batubwira yaratuye muri Sahara, batugana abavandimwe be bumva ijwi rya Amerika kano kanya, muzatubwire. Ngaho rero nzabona impa David, wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Dusubira mu mwaka w'igihumbi 1994. Umubyeyi wari utuye mu Bugesera yahungiye mu Burundi, ariko umwana we w'umukobwa ukwizabigira Kasida wari ufite imyaka 16 wakoraga igako ahungira muri Congo. Umubyeyi we Mukamugema Athanasia yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga mushaka. Atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, akagari ka Ramiro, umudugudu wa Migina.
Twarahunze, we ahungana n'abandi, hanyuma mu guhunguka we ntiyaza, natwe turaza ntitwamubona.
Mwari mwahungiye he?
Twari twahungiye mu gihugu cy'u Burundi.
Muhungire Burundi muturuka he?
Duturuka mu karere ka Bugesera.
Hanyuma se Kanserida mwarambukanye?
Kanserida yahunganye n'abandi, hari ahantu yari yaragiye yabaga, noneho rero ngo baza kujyana. Hari umugabo yakoraga ngo witwa Gatigana, yaratuye ahantu hitwa Nyabagendwa, barahungana rero ajya ntitwavanye hano mu rugo.
Mwebwe mwahungiye Burundi, ariko Kasida we ahungira muri Congo. Kugira ngo byumvikane neza, Kasida yagumanye nande? Kasida ajyanye nande?
Ubwo nsubire inyuma ho gakeya, nari nibeshye ko abahumbabarire. Uwo musirikare bahunganye yitwaga Ringo.
Yitwaga Ringo, ntabwo ari Tigana?
Ntabwo ari Tigana, ni Ringo. Niwe yakoreraga.
Kasirida ajya gukorera uwo musirikare Ringo, yari afite imyaka ingahe?
Yararangiza umwaka wa gatandatu primeri.
Abuze amashuri, mumushakira akazi?
N'abandi bana baje baramunyibara nijoro. Ubwo bukeye mu gitondo yararyamanye na barumuna be, ngiye bukeye mu gitondo ndamubura, ndakomeza ndabaririza, baza kumbwira yuko yagiye gukora aho Nyabagendwa, ari abandi bakobwa bamujyanye.
None se ubwo muri 94 Kasirida yari afite imyaka ingahe?
Yari afite 16.
Hanyuma amakuru wamenye ari muri Zaire, yari akiri umukobwa, yari kumwe na Ringo?
Ringo ngo bari baratandukanye. Uwo mukecuru witwa Tereza aramujyana, babaniwe. Bamaze kubaniwe nibwo rero amakambi baza kuyasenya, bahunganye bose, noneho baza gutatana. Bo baratatanye, bo baza kugaruka, nabo ngo barakomeza baragenda.
Uwo mukecuru yakubwiye yuko Kasirida yari akiri umukobwa, yari yarabaye umugore, yari yarabyaye,
Kasirida yari akiri umukobwa, yari atarashaka. Niko yambwiye. Noneho nyuma yabwo nza gufata amakuru y'undi mugabo. Umugabo yaje kumbwira yuko ngo ubwo bamaze guta baratatanye, ngo baje kugumeza baragenda, ngo bajya mu gihugu cya Angola. Noneho ubwo ngubwo uwo mugabo ngo bari bageze hagati ya Kanjongo na Mujimayi, ngo bariho bajya muri Angola. Noneho abagabo bobo ngo aba bakobwa baburiza imeru, noneho webo abagabo babasubiza hasi barabagarura, abakobwa ngo baburiza imeru, barakomeza baragenda, abagabo bo barabagarura.
Ariko iyo meru baburije yabajyanye muri Angola?
Ubwo yabajyanye muri Angola kuko yambwiye ngo bari bageze hagati ya Kanjongo na Mujimayi.
Ababajyanye, ababurije iyo meru, ni abasirikare ba Congo cyangwa se ni abasirikare ba Angola? Kubera ko hari abana b'abanyarwandakazi bajyanywe muri Angola n'abasirikare ba Angola. Wawe we bakubwiye ko yurijwe imeru ajyanywe n'abahe basirikare?
Uwo mugabo yambwiye yuko ngo baburije imeru, ariko ntiyambwiye abasirikare abo ko ari abazaire cyangwa se ari abo muri Angola. Yambwiye ko ari abasirikare baburije imeru, ntiyambwiye abari bo.
yakubwiye umubare w'abakobwa bashobora kuba barajyanwe icyo gihe
ubwo ngo baba bajyanye gutyo babahise bagaruka kuko baba bari bagiye kure babasubiza hasi abakobwa babaraburiza barakomeza barabajyana ntiyasobanukiwe ko ari abazayire cyangwa se ari abo mu gihugu cya Angola ntabwo yasobanukiwe abasirikare baribo uretse uko yabonaga ngo ari abasirikare
nta n'ubwo yasobanukiwe impamvu y'izo mpuhwe zisa n'izabihehe izo kuvuga ngo turatwara abakobwa abandi tubasige babajyanye kubera ko babonaga aribo bananiwe cyane babatwaye kubera ko aribo bagira impuhwe kurusha abandi babajyanye babagira ngo bajye kubafasha imirimo babajyanye bandi bazi icyo gitumye bo babajyana abandi bakabasiga
ubwo hari yenda inere yenda yari yuzuye indi ni inere yari yuzuye noneho yenda barareba baravuga bati abakobwa babagirira impuhwe noneho buriza bagakubura urumva ko bari bagenze urwo rugendo rurerure noneho rero yenda ubwo bageze kuri uwo mupaka niba ari umupaka niba ari uruzi simbizi we yari abimbwiye angira ati ntuwe rero umukobwa wawe ariho ndetse ariho kuzihe ntambu ko abandi bose bagarutse atoya niwe ko kuntekerereza ati baburije intara abasirikare ati twebwe badusubiza ati jyewe bansubiza hasi n'abandi ati abakobwa baraburiza ati baburije intara ati twebwe baratugarura twahise tugaruka nuko yambwiye
ngusubize inyuma gatoya kasiri darangije primeri ntabashije kujya mu mashuri yisumbuye ariko ari mu rugo n'umukobwa ugufasha turimo mu gitondo urabyuka usanga yagiye barumunabi bakiryamye abandi bana bamujyanye nk'umubyeyi wumvise umeze ute kumva umwana uciye muri humye akigendera akajya kwishakishiriza ubuzima igako
ngewe icyo gihe nyine urumva uko nabaye narababaye cyane kuko nonsaga umwana mutoya agahinda karanyishe cyo koza ntitambwira se hashize iminsi twaragumye tumushakisha ubwo twabimenye bitinze noneho nibwo nabwiraga se ngahagenda ukomeze ushakishe nyine twari tumaze kumenya nyabagendwa agenda ukomeze ushakishe urebe ko wamubona ise rero aragenda arakomeza arashakisha amaze gushakisha noneho rero nibwo yambwiye ati rero ati nahageze ati mpageze ati uwo mugabo ahita ambwira ngo uwo mwana ngo ningende ngo bazahungira ngo muri za Nyaruguru muri za Gikongoro ngo tuzahamusanga ngo bikwirwa babara ngo tuzamusangayo koko ubwo icyo gihe byarakomeje bimera nabi intambara imera nabi natwe turahunga tuva mu Bugesera tujya muri za Gikongoro tuhageze dusanga ahageze nyine ngo ahantu mucya ajya kumurebera ahantu hitwa Mucyanika kuko batubwiraga ngo niho iwabo ngo niho bahungiye noneho ahageze ngo asanga barambutse bagiye Zaire twebwe rero twahise tuguma mu Burundi ntitwagiye Zaire uko byagenze
niba umukobwa wawe Mukamugema Kasirida akumva muri kano kanya ashobora kuba ari muri Angola ashobora kuba ari muri Zambia ashobora kuba ari muri Malawi cyangwa se muri Mozambique mu bihugu byinshi bya Afrika y'amajyepfo birimo Abanyarwanda ashobora no kuba ari nahariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyangwa se muri Congo Brazzaville ntawamenya aho hari Abanyarwanda bari henshi cyangwa se yarazamutse akajya muri Central Africa cyangwa se yarahavuye ari n'i Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa se muri Australia niba kumva umukobwa wawe muri kano kanya ni wa muntu utantanga kugira ngo umwandike ibaruwa y'urukundo niba kumva mubwire icyo ushaka kumubwira
icyo ushaka kumubwira ndamubwira yuko mama we wakiriho na papa we wariho ko twahungutse ko n'abarumuna be bariho bose uwitwa dativanye nawe umuntu ariho uwitwa Manuel twahirwa ariho nyuma yabwo twaraburanye nabyaye n'abandi bana babiri hari umuhungu witwa Pascal niwe twari turi kumwe utaraho utuwa Maria wajyaga uheka uti nawe araho uti rwose baragukunda cyane baragukumbuye uti Imana ibigiyemo uti aho wumvise iri rwe wabasobanura ukababwira aho uherereye
wakoze cyane rero kuza muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka umukobwa wawe uko izabigera Kasilda Atanazia Mukamugema ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana iguhe umugisha utagabanije ubu ngubu naremaza kuva twanguka 9:17 nari nagumye gushaka sinjya nkuraho ugutwi kwanjye ku ijwi rya Amerika ndabihorana ndabirarana nta handi njya numva urakoze nyagasani azaguhemba azaguhemba ijoro
urakoze cyane nawe aguha amahoro menshi
urakoze cyane
Shaka gasaro kazi muka kabona.
Madero.
Shaka gasaro kazi muka kabona. Wichi chinege. Shaka gasaro kazi muka kabona. Shaka gasaro kazi muka
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu mwaka w'1995 mu kwezi kwa kane igihe inkambi ya Kibeho yasenywaga hari umwana w'umuhungu Nsabimana Jean-Marie Vianney wari ufite imyaka ibiri wayirokokeyemo atababwe na nyakwigendera Mukandanga Janvier wakoreraga ishyirahamwe Save the Children. Nsabimana Jean-Marie Vianney ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha umuryango tigeze amenya atuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kibeho.
Yarumvise ikiganiro cyanyu numva ndagikunze cyane agasaro kabuze. Nanjye numva cyamfasha njyewe nabuze umuryango wanjye kuva namenya namenye ubwenge ntabwo nageze amenya ababyeyi banjye nta nabo nzi nta nubwo nzi naho mvuka. Ariko hari ababyeyi bandeze abo bandeze baje kumbwira yuko bantoraguye ngo basenye inkambi i Kibeho. Nyuma y'ukuntoragura barandeze nari umwana ariko bo bakambwira yuko n'imyaka yanjye batari bayizi ahubwo bakintora bo barandebye uko nanganaga ngo baragereranya bavuga yuko navutse 93 uko nicyo gihe nasanze banyandikishiriza ko ariko navutse kuko nabo ntibari bazi imyaka yanjye.
Hanyuma bakubwiye ko bakuvanye he mu nkambi z'Ikibeho zimaze gusenywa bakuvanye hanze y'inkambi?
Umumama wari warantoye kuko yageze ya yitaba Imana nkiri mutoya ntarabasha kuba namuganiriza ariko nabashije kuganiriza abo abari basigaye bambwira yuko we ngo yantoye mu nkambi ngo bari gusenya inkambi urumva ubwo n'igihe abantu bahungaga bari kwirukanka nyine ariko mama nkumva mama kuri yuko we ngo ya nubundi yari asanzwe akora muri Save the Children
yego
aza kuntora anjyana mu rugo iwe nono yari afite umugabo uko mu rugo we nubundi ntiba ntabwo we n'umugabo bari barigeze babyara
yego
hanyuma ngo umumama twagumye kubana ngira umwana mutoya cyane nyuma tuza kugumana tuza no kuvaho za Kibeho bamwimura gukora za Gikongoro turahaba ndakura ngeze mu wambere primaire igihe cyo gutangira nibwo yaje kwitaba Imana.
Oh komera uwo mu Samaritani w'ingeso nziza wakureze yitwa nde?
Bamwitaga Mukandanga Janvier.
Hanyuma amaze kwitaba Imana warezwe nande?
Amaze kwitaba Imana yahabayemo ikintu cyo kuba imiryango yabo yadusiganira kuko nari ndi kumwe n'akandi kana k'abakobwa nawe nako yari yaratoraguye k'agakobwa kari gatonya munsi yanjye kuko nyibantu yewe nafite nk'imyaka ibiri ko kari gafite amezi make uwo ngubwo baradusiganira aho twabaga ahantu bita za Nyagisenyi ahantu bita Muricu niyo yari acumbitse. Hanyuma amaze gupfa ndabyuka twagumanye n'abakobwa bakuru bahabaga bari bene wabo nabo twabanaga nyuma nyine baza gushaka uburyo badushakira ikigo cy'imfubyi tujyamo. Kwaje kujya kwa mu kigo cy'imfubyi cya Caritas cya Oruferina ya Caritas Gikongo.
Yego
twabayemo nyiri umwana niga mu wa mbere primaire niga primaire ariko uwo mwana w'umukobwa twari kumwe yagezeho nyuma aza kubona umuryango.
Ni byiza
we aragenda nge nagumye aho ngaho mba mu kigo cy'imfubyi nta muntu sura nta muntu nge mbona nyine ndaho ngaho ku buryo n'abandi bana bo bageraga igihe cyo kujya mu kiruhuko ajya gusura imiryango yabo nge naho nari mfite najyaga nge nagumaga mu kigo fakabisigara njya tukanye tugasubira ku ishuri wamaze gusa nk'uba mukuru igihe cyaje kugera leta itangira kuzana ibintu byo kuvuga ngo abana ntibajye gukura mu miryango yabo. Ubwo ngubwo rero abo twabanaga bose bari bafite imiryango bakomokagamo ariko njyewe nta ubuntu nari mfite nta nubwo bari bazi aho nakomotse usibye umumama wari warandeze bavugaga ati yaturutse angahe yazanywe n'umumama uyu n'uyu. Byabaye ngombwa yuko njyewe rero bavuga ati si uyu nguyu we arajya hehe. Ubwo bampaye urupapuro bandikira wa mugabo wa mama wari warantoye bamusaba yuko yanyakira akaba mfite ariko ibijyanye no mashuri nigaga bazaguma kujya bamfasha Caritas kamfa ikagumye kamfasha ariko antunze ariho mbu
ukagira huba. Yego
nkagira hombo byabaye ngombwa koko njyayo njya muri Nyaruguru ndahamusanga ngeze yo mu rugo rupapuro ararubona ararusoma aranyakira amaze kunyakira ngiko nyine imiryango yaho ntabwo ngiye yaje kunyishimira ko yaje kuvuga ati uramuzanye hano umuntu mwatoragwe ni muzi nakomoka nkamutaraguye mu nkambi none uramuzanye hano ugiye kumwimika umugira umuhungu wanga umugira umwana uzasange ubwo bimwe by'iminani nyine abantu bagira bumva yuko yazampa iminani yabaye ngombwa yuko umusaza abona ko bitoroshye batangiye kumwanga imiryango ye yashwana nayo arambwira ati rero urabona uko bimeze kuko yari yaranafunguwe yisazi yaranarwaye n'indwara zituma adakora arambwira uti ngiye gushaka ahantu ngucumbikishiriza basi ujye uze usure nanjye ndebe ko naramuka nawe urebe ko ubuzima wakomeza ukabaho yaragiye arancumbikishiriza ahantu kwa muramu we ku mugabo wavaga inda imwe n'uwo wari umugore wanorwe Janvier Mukandara nyuma yo kuhaba ngoma kwiga ariko nyuma nabwo wa mupapa nawe yagezeho yitaba Imana bigarangiye gutyo hamwe n'abaganaho biba ngombwa yuko bambwira uti genda gushakira ubuzima n'ubundi wari warakutuzanye dore nawe yaragiye ngenda gutyo ntangira kwishakira ubuzima nkodesha mbaho gutyo kugeza n'ino saha niko mbayeho ndabinginze mwokabyarama nanjye murebe ukuntu mwamfasha mundangishirize ndewe wenda ko nanjye nabonana n'umuryango
umaze gukura mbere yuko uyu mubyeyi Mukandanga Janvier yitaba Imana wakutoye wigeze wumva avuga agaca keka kushobora kuba ukomokamo bitewe naho yagukuye niba ruhari hakambitse abantu baturuka muri komini yini
maze gukura maze kujya mu myaka 20 ingahe nanjye kubera ikintu ngamorana n'umuntu cyukumva ndi giye nyine gutya muri iki gihugu nyibamo nta kina ntawungira nkomoka nashatse kuguma kujya nganira n'abantu bakuru twari duturanye n'abari inshuti na Janvier baganiye barambwira ati rero wowe ko umuntu yamenya ukomoka ati kereka nabura ati hari ahari mu nzu nyinshi hari izaho mu Bugesera hari izatutse za Kibuye ntihari abantu benshi atari ku wowe ibyago twagize ati ntabwo twagize amahirwe yo kuba twamenya ahantu wowe mwari muti kuko Janvier yagutoye n'ubundi mugira abantu bari kwirukanka abandi bapfuye abandi impinja ziri aho ngaho impinja zaguye aho yagutora gutyo uruhinja ngo uri aho ngaho ngo uri umwana muto ngo wabuze aho ujya uri kurira
ibyo ari byo byose ndasaba cyane kugira ngo amamiliyoni yabumva ijwi rya Amerika buri munsi cyane cyane kino kiganiro Agasaro Kaburaga wakumva yarabuze umwana w'umuhungu wari mu kigero cy'imyaka 2 muri 1995 igihe inkambi ya Kibeho yasenywaga yaba yari yaturutse mu mayaga cyangwa se yaturutse izo zamvejuru yaturutse zitangwa zindi Kibeho aho yaba yaturutse hose abanyacyahinda mutwumva abantu bose abaturiye ako gace ka Kibeho waba yari afite umwana w'imyaka 2 ushobora kuba yaravutse 1993 w'umuhungu azagane ijwi ry'Amerika tumufashe hashize imyaka 29 iyo nkambi isenywe waba yarahaburiye umwana w'umuhungu yazana ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga tukamufasha asaba Imana rero wakoze cyane kuza muri kino kiganiro nkwifurije amahoro y'Imana
Imana ibahe umugisha mukomere kandi mufasha abantu benshi Imana igibongerera pe nanjye nizeye kandi ko muzamfasha
Agasaro tugashake kazaboneka Agasaro tugashake kazaboneka
ndakira uwitwa Beninka Mediatrice uzwi ku izina rya Fifi yatandukanye n'abavandimwe be babiri hari Ntwari Jean-Pierre na Nakure Benjamin batandukanira ahitwa Walikale mu mashyamba ya Kongo ababyeyi babo ni Ruganye Ntwari Pierre Claver na Kamuyumbu Candida bari batuye muri komini Kimbogo mu cyahoze ari prefecture ya Cyangugu ubu ni mu karere ka Rusizi bene nka Mediatrice atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye akagari ka Gahugu umudugudu wa Kavumo
nabateze amatwi ku cyumweru nibwo bwa mbere nabumvise nahuye n'umumama mutekerereza uburyo twabuze abana turi guhunga mu mashyamba ya Kongo
yego
arambwira ati uzatega amatwi kuri Voix d'Amérique hari ikiganiro bita Agasaro Kabuze
nabateze amatwi numbona ko kwari abantu benshi bagiye babona babo bari mu kigero twarimo icyo gihe nanjye numva ngize icyizere twatandukanye mu 1997
mutandukanira he
twatandukaniye mu mashyamba ya Kongo iwarikare
ubwo byagenze gute gerageza kumpa incamake ukuntu mwatandukanye
ngo twatwicana mu ishyamba kuko icyo gihe habaga hari ibitero biza byiruka ku bantu bahunze twicaye mu ishyamba tugiye kubona tubona abantu batugezemo barasiye ruguru yacu baravuga ngo ntagire n'umwe uhaguruka aho ari twahagurutse twiruka buri wese acuka undi abana duhita tubaburagure
icyo gihe wowe Beni nka Medatrisa wari ufite imyaka ingahe
mfite imyaka 8
wari muto hanyuma se abo bavandimwe ushakisha ni bande bambwire
ndashakisha abasaza banjye umukuru yitwa Harinda Intwari Jean Pierre nawe ku kazina k'agasirino k'umwana twamwitaga Jori umukurikira yitwa na Fred Benjamin nawe ku gasirino twamwitaga nibo bari bato kuri njye
hanyuma se mwari kumwe mu basigaho ngaho wone ubashakisha ababyeyi banyu bari hehe icyo gihe bari bakiriho cyangwa se bari baratabarutse
ababyeyi twaturi kumwe ubwo guhaguruka twese twirukanka gutyo bo inzira baciyemo ntitwayimenye njyewe aho mama na papa baciye niho nabakurikiye nyuma yaho papa yarapfuye
komera
ubu mama niwe dusigaranye twari abana batandatu
abandi bari hehe
abandi bari mu Rwanda nabo hari bakuru banjye babiri uwo bita Mukantwari Lydia niwo bita Ingabire Lyose ku gasirino nawe bamwitaga Hinja akaba na murumuna wanjye nawe tuze ku gasirino ka Tantine numva ariko baba bazi aho bari hose niba bakiriho nijori mpamagara na yeme mpamagara nababwira ko aho baba ari hose baza turi mu Rwanda ni amahoro nta kibazo mama ari ku isambu mama yari n'umwarimu bazabyibukira kuri icyo ngicyo bibuke ko twarutuye ahantu bita ku inteko hafi y'ikigo cy'amashuri cya Nyakanyinya ariho mama yakoraga bakuru banjye nabo barahari Lydia arahari Hinja arahari na Tantine yari agahinja gato cyane icyo gihe tuburana ariko nabo barahari niba bariho babitumenyesha kandi tukabonana bakatubwira amakuru yabo bakazaza tugahura
none Beni nka imyaka igiye gushira adi hafi 27 kuva utandukanye na basaza bawe hari igihe ujubarota hari igihe usubiza amaso inyuma ukibuka uwo munsi mwicaranye kuri icyo gicamunsi muri kumwe muri iryo shyamba icyo ni ikintu kigunda kugaruka cyane mu buzima bwawe mu bitekerezo
mbitekereza kuko igihe cyose bihora bimbabaza kuba narakuze basaza banjye badahari kandi tukababura nta makuru yabo dushobora kuba dufite nagize icyizere cyo kubashakisha abangira mu rugo mvuga ngo ngiye guhaguruka ngiye mbashakishe kubwo kwizera Imana niba bakiriho nzababona
nagushimira cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga baranyandikiye vuba ngufashe vuba kubera ko icyo kiganiro wumvise ni ikiganiro cyagiraga inshuro 100 kuva twatangira bino biganiro ubwo rero twagize imana zo kugira zo kunguka undi muntu twumva igihe twari twujuje imyaka 3 kuva dutangiye iki gikorwa cyo guhuza imiryango ngaho rero Beninka Medatrisa uzwi cyane ku izina rya Fifi cyane ku bavandimwe be ngaho rero ukomeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
bani namwe murakoze cyane
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
undi mwana ushaka umuryango we uri hano mu kiganiro ni Uzamukunda batandukanye n'umuryango we mu mwaka w'1994 atuye mu karere ka Gicumbi akagari ka Rusambya umurenge wa Mukarange umudugudu wa Kabungo
nabuze umuryango wanje muri 1994 ubwo Jenoside yabaga mu Rwanda natandukanye n'umuryango wanje turi guhunga twari ducumbitse ahantu hanyuma nyuma yaho nda kugirana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi ariko uwo mubyeyi nabonaga wenda duturanye ni ko umutima amaze gukura wambwiye hanyuma ngo tugeze ku mugezi twaravomye nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nibaza ntubuse agannye hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda nabonaga ari nka kaburimbo ubwaho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri Kongo ya Croix Rouge
turi mu wuhe mwaka ni mu wuhe mwaka uribuka icyo gihe
muri 1994 ubwo nyine twarahungaga nuko twari twahunze ducumbika ahantu hanyuma njyewe njya kuvoma
mwahunze muturutse he
twahunze duturutse ahantu twasengeraga numvaga hari izina rinzamo ngo ni Iremera hari ahantu hagati y'inturusi iyo kiriziri twaga duturutse ku gasozi kuri uwo musozi tukamanuka tugerayo
wari ufite imyaka ingahe
mba numva ngo nari mfite imyaka igera kuri 5 ariko nabonaga ndi kwa sogokuru
papa yitwaga nde
ntago nari muzi mama niwe nari nzi yitwaga Fora mfite murumuna wanjye witwa Uwimbabazi uwo mama yazaga kumfata kwa sogokuru nkamusura akongera akansubiza kwa sogokuru
hanyuma muhunga muva aho ngaho utazi hafi ya paruwasi ya Remera utazi mwahavuye uri kumwe nande wari kumwe na sogokuru wawe wari kumwe
ntekereza ko nari kumwe na ba sogokuru ariko duhunga ubwo twari aho kuri uwo musozi bwa mbere tuva mu rugo turara mu rugo rw'umuntu turi abantu benshi cyane nabonaga turi aho hantu ku birago twumviye muri salo mbese turi abantu benshi cyane mu gitondo nibwo bwakeye turagenda tukagenda tugenda dukambika tukongera tugahaguruka tukajya ahandi gutyo
urufeye nabakujyanyemo ni iyihe
banjyanye muri Orufelima yo muri Kongo
muri Kongo ntabwo wibuka uko hitwa
ni muri Kibumba hari muri Kibumba icyo gihe
mbwira aho wibuka kwa sogokuru uko hari hameze ni iki wibuka
nibuka hari imbuga ngari ya mbere yari irimo amazu abiri hariyo twacanagamo niyo twabagamo hanyuma nyuma hakaba urugo hakajyaho imbuga nini yariho igiti cy'umwembe icyo gihe
hari inka zari zihari
nta nka nabonagayo
abaturanyi wibuka ngo kwa sogokuru wawe ni bande
nibuka hepfo yacu hari umugabo wari uhatuye witwaga Gakuba kwa sogokuru habagayo umugore nakekaga ko ari mama wacu yitwaga Mukangango afite umwana witwa Nyirabagenzi hanyuma haruguru yacu hari hatuye umugore witwa Madarina n'umugabo witwa Tanazi n'umugore witwa Nyirabashyitsi abo nibo bantu mba numva nibuka
hanyuma ahandi hantu hakuzamo mu mutwe cyane ni hehe mu Rwanda ku buryo wavuga uti niho nshobora kuba nkomoka
ahandi hantu hanzamo ni mu majyepfo wenda muri za Gitarama niho hanzagamo cyane nyuma yaho maze kumenya yuko Rutongo na Shorongi biri muri za Rurindo ubwo niho nicyo cyerekezo nerekezemo
kubera iki se wumva Rutongo ariho ukomoka
nuko utwo duce naratwumvaga habaga tutwitegeye wenda nkumva bari kuvuga ngo bagiye mu isoko aha naha ngo hakubyiriya gutyo ngo za nkoni za Shorongi nkumva mbese utwo duce turatwitegeye yego ntituhegereye ariko nkumva tutwitegeye
uri umwana mutoya wumvaga bakubwira ko bagiye ku isoko i Shorongi
na za Rutongo
hanyuma ukabutekereza kuba buriye ku rushashi
Izina uzamukunda wari urifite muri 94?
Yego, iryo zina nari ndifite.
Ko wajyaga mu misa wari warabatijwe?
Oya, ntabwo nari nakabatijwe.
Iri joze rinde bari guhaye ryari?
Nuko umubyeyi wamvanye muri Orufirina yarambajije ngo witwa nde, ndamubwira nti nitwa uzamukunda. Arangije arambwira ngo nitugera mu rugo ubabwire ko witwa na Joseline. Ubwo akagenda arinyibutsa arinyibutsa, ngira yo yose ndayababwira uko nguko, ariko uzamukunda niryo rya mbere nyirizina nari nsanganwe.
Aguha izina atakubajije, akubwira gusa ngo guhera uyu munsi witwa Joseline?
Uzamukunda Joseline, yongeraho Joseline, ni naryo nabatijwe na magingo aya, ni naryo riri mu irangamimerere.
Uwo mubyeyi waje kugufata yari umugabo cyangwa ari umugore?
Yari umugore, yari asanzwe anaharerama abana, kwa kunda areba niba bariye cyangwa se baryamye, acunga umutekano wabo, yarahakoraga. Kuko namunyuragaho kenshi tujya gukina n'abandi bana ari muri ayo matente yakoragamo, natwe duturutse mu rindi tente.
Ngusabe nkwinginze umpe nimero y'uwo mubyeyi wakureze, yitwa nde?
Yitwa Mukarurangwa Serafine.
Nzamuhamagara kugira ngo nuzuze amakuru akureba, kugira ngo dushobore kugufasha kugushakira umuryango duhereye ku makuru yuzuye. Niba hari uwo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya, niba hari umuvandimwe, hari umubyeyi wawe, papa wawe utigeze umenya cyangwa se mama wawe, hari uwo kwa sogokuru na nyogokuru na nyogosenge, abo bose niba hari ukumva, ni ikiwumva ushaka kubabwira, n'uwa muntu utumwe intanga kugira ngo mwinigure muvuge ikibari ku mutima.
Numva nshaka kubabwira yuko mbakeneye kandi nanabakumbuye cyane. Imyaka maze ni myinshi cyane ndi kure y'umuryango wanjye, babonye nakwishima kandi nanezererwa cyane. Kuba utari kumwe n'umuryango ni ibintu bibabaza cyane, ukaba utazi aho wavutse ni ibintu bibabaza kandi bikora bindi ku mutima bimbabaza. Nifuza kuba nababona rero.
Ndahamya rero yuko bazakumva bakakumenya, hanyuma nkazaguhamagara nkubwira yuko Imana yamanye ko wabonye umuryango. Komeza rero utegereze uwizeye amahoro y'Imana.
Nukuri murakoze, kandi nanjye ndabashimiye kubw'icyizere mumpaye, nanjye niringira Imana yuko izabikora.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu mwaka w'1990, umwana w'umuhungu witwa Segatabazi Dismas wari utuye mu Bugesera yavuye iwabo agiye i Nyanza ya Nyabisindu gusura bene wabo, aza kuhava akurikiye abandi basore bari bagiye mu cyahoze ari Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu nta makuru ye umuryango we ufite. Mukanuheri Louise ni mushiki we, aramushaka, atuye mu karere ka Musanze mu kagari ka Gisesero, umurenge wa Busogo, umudugudu wa Gahanga.
Mbanje kubashimira mbere na mbere ikintu kinzanye mu kiganiro no kurangisha umuvandimwe wanjye twabuze mirongo cyenda, akaba ari musaza wanjye, akaba yitwa Gatabazi Dismas.
None se mwatandukanye mute muri 90?
Mbo nje nari umwana, ntabwo mfite amakuru ahagije cyane, ariko numvaga mama ambwira ko agiye hanze, ataba atazi igihugu agiyemo. Ubwo birangira agiye, ariko ntiyongera kumenya amakuru yiwe. Ubwo nyuma yaho rero twakomeje gushakisha amakuru, tukabaza abantu niba baramubonye, reka data bakavuga ati ntabwo bizi bamubona. Ubwo rero kuko arigiye usa nk'ujijutse mu muryango, bavuze ati reka ntabwo dutange itangazo, twumve ko twazamubona tumurangisha.
Muri 90 Segatabazi yari afite imyaka ingahe?
Cumi n'itatu.
Nonese kugira ngo umwana w'imyaka 13 ahaguruka ajye mu gihugu cy'amahanga asize ababyeyi mu rugo, uwo mwana ntabwo yajyaga ku ishuri, ntabwo yigaga?
byashobora kuba hari atigaga uko yagiye agiye kwa bene wabo aho bita Inyanza ubwo birangiye akurikira abandi bari bagiye ubwo hari niyo makuru mfite.
Icyo gihe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye aho bita Kamabuye ngo ni mu karere ka Bugesera cyahoze ari muri Ngenda.
Yego ndahazi. Noneho rero reka nkubaze madamu Mukanoheri, bagiye hanze bajya he? Bagiye hanze bajya Burundi, bagiye hanze bajya Bugande, bagiye hanze bagiye
abo bantu mbaga mama avuga ngo bari bagiye muri Zaire. Hari
bari bagiye muri Zaire. Zaire niyo iri hirya aho ngaho ubu isigaye yitwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Ndafata umubyeyi yituye mu Bugesera ufite umwana w'umusore imyaka 15 ari mu gakungu k'abandi basore agiye gusura abandi bana na bene wanyu Nyanza, hanyuma ahuye n'abandi basore bajya mu gakungu bagiye mu gihugu cyo hanze. Icyo gihugu tufate ko ari Zaire, ntabwo yigeze akubwira icyabajyanaga.
Rekada
hanyuma kuva muri 90 nta yandi makuru mwongiye kugira yaho se Gatabazi ashobora kuba aherereye?
Yagezeho arabaza ati se umwana ari hehe? Uko no yagiye atabizi uburumbi abashya nta matelefone yabagaho, nta cyategereje ko umwana azataha araheba. Nyuma yaho aza kubaza intumwaro ko bajya gutuma abantu umuntu iyo yagiye akabaza ati runaka bimeze bite bamugura ngo baragiye nawe yagiye atabizi. Muri iyi minsi mbwo nafashe umwanzuro uvuga ati reka ndangishe umuvandimwe, tukaba twarumvishije ko yaba akiri muzima nuko twazamubona.
Ugize neza Louise Mukanoheri, nanjye ndareba mu bubiko ndebe yuko ubiko bw'inyandiko, ndebe yuko se Gatabazi yaba ari mu bantu batanze itangazo hano ku ijwi rya Amerika ashakisha umuryango we. Ingaho rero hagati aho ukomeze utegereze wizeye ugira akazi keza, twifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane namwe, Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 6 umwana w'umuhungu Emmanuel Uwimana avuye mu Rwanda agiye mu mahugurwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ntiyagaruka. Umubyeyi we Providence Mukarukaka arashaka kumenya amakuru ye. Mukarukaka atuye mu Karere ka Nyarugenge, Umurenge wa Muhima, Akagari ka Rugenge, Umudugudu w'Ubumanzi.
Hari hashize igihe kinini rwose mana yanjye mbatitiriza.
Washakiraga amahoro?
Ntabwo ari amahoro, ni impuni. Urebye ni impungenge z'igihe tumaze tutabonana n'umwana wacu. Umwana yagiye hanze 2018 duheruka kuvugana 2021. Ubwo rero kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu nta makuru ye tuzi, ari na telefone ntizicamo, ari n'imbuga nkoranyambaga nazo nuko ntizicamo. Twayobewe icyabaye, ndetse byaradushobeye, twabuze n'aho twabariza byaradushobeye. Twagiye Croix Rouge twohereza kuri ambasade nayo itireka da, nimugende mujye kuri ribu, ndetse tubura epfo na ruguru, tubura uko tubigenza. Turangije turaceceka turatuza, ariko nza kumva Agasaro Kaburaga uburyo mukora mufasha abantu, ndavuga nti wenda namwe mbahamagaye namwe hari igihe nabagiriraho umugisha, wenda nkagira icyo menya, tukamenya niba akiriho agihumeka umwuka w'abazima se cyangwa atakiriho, ibura tukabasha gushyitsa umutima hamwe.
Uyu mwana yagiye kwiga muri 2018 agiye mu kihe gihugu?
Yagiye mu mahugurwa, yarajyanye n'abandi mu mahugurwa arangije asigarayo.
Yasigaye mu kihe gihugu se?
Yasigaye muri Amerika nyine, ngo ahitwa California. Ariko karitsiye ntituyizi, nta yindi trace yindi tuzi.
Yavuye mu Rwanda ajya mu mahugurwa, yakoraga iki mu Rwanda?
Mu Rwanda yari umunyeshuri, yigaga kuri Lycée de Kigali.
Amazina ye
yitwaga Uwimana Emmanuel.
Afite imyaka ingahe muri 2018?
bibiri na cumi n'umunani nyine yagiye bibiri na cumi n'umunani yigarisedo Kigali yarageze mu wa gatandatu ariko atarakora icya leta agenda ajyanye n'abandi mu mahugurwa hari amarushanwa bari bakoze ngo yuriya niba ari nyiri Facebook arayatsinda rero barabajyana bajyayo mu mahugurwa niba yarayo iminsi ingahe we rero asigarayo ariko nyuma yaho twajyaga tuvugana nyine akatubwira ko ari aho ari amahoro
none mbwira nkawe mwaravuganaga nk'umubyeyi iyo mwavuganaga wumvaga hari ikintu kimubuza kukuvugisha nkawe ngo byiyamuhetse
oya ntacyo nta kintu yambwiraga na gitoya twebwe twashidutse gusa twongeye kumuvugisha biranga no ku mbuga nkoranyambaga twongeye kumuvugisha biranga ntiyigeze adusezeraho ntiyigeze atubwira ngo iki n'iki nta kintu na gitoya tuzi
mwigeze se mumuhatira kugaruka mu Rwanda
nabyo twarabimubwiraga nyine tumubwira tuti ubonye aho ngaho hakunaniye wataha nta kibazo
ntabwo umutekereza ko kumugira inama yo gutaha kandi yarahisemo kudataha bishaka bishobora kuba byaratumye abihunza kugira ngo mutamuduhira ibyo adashaka kumva
oya ntabwo ari agahato twamushyiragamo ariko ntabwo ari agahato twamushyiragamo twaramubwiraga tuti abonye bitamumereye neza aho ngaho yataha kandi kugeza icyo gihe tuvugana yatubwiraga ko nta kibazo afite
Emmanuel ni umusore aracyari mutoya na ejo nahoze mureba aracyari muto afite barumuna be
yego arabafite babiri
abo barumuna be se yajyaga agira gutya akabohereza nk'aka mesaje akabwira ati mumeze mute
nabo baravuganaga nyine nabo bamuheruka icyo gihe
birumvikana impungenge zawe zirumvikana niba nta kosa mwamugiriye kugira ngo mubure kugira ngo umwana avuge ko atazongera kubavugisha hari subiza amaso inyuma mubyeyi ijambo rya nyuma mwavuganye muganira hari icyo mutumvikanyeho cyangwa se mwavuganye byose mwasezeranyeho muvugana muti tuzongera nubwo bwose bitongeye kuba
yewe nta kintu na gitoya twigeze tuvuganaho kibi aho duherukanira rwose yatubwiraga ko nta n'ikibazo nawe ubwo ashita ameze neza ibibazo yavugaga yari yarabigize muri covid nyine nk'uko n'ahandi ku isi hose hari haraje iriya krize ekonomike avuga ati nta mirimo mfite n'iki ariko ubundi nta kibazo kindi rwose kigeze kibaho
niba uyu muhungu wawe Uwimana Emmanuel akumva muri kano kanya umaze imyaka ntabwo ari myinshi ariko ni myinshi ku mubyeyi imyaka itandatu mutandukanye ariko hashize itatu utazi naho aherereye birumvikana ku mubyeyi uhora uhangayitse niba Emmanuel akumva muri kano kanya n'iki wumva ushaka kumubwira
mana yanjye Emmanuel aho ari niba nyumva no kuri pe yumve yuko tumukumbuye hano twese kandi tumukunda rwose kongera kumva ijwi rye ni ibintu byaduhumuriza umutima kuko ubu ngubu twese aha ngaha dusa n'abarwaye pressure kubera kutamenya icyerekezo cye no kutagira amakuru ye byaduteye impungenge cyane kuko n'umwana twakundaga cyane rwose aho ari abyumve ko tumukunda kandi tumukumbuye kandi kongera kumva ijwi rye tuzashima Imana
komeza utegereje wizeye kandi wiyiteho kandi ugire icyizere ku mana no ku gasaro kaburaga tuzafatanya kugira ngo turebe aho uyu muhungu wawe Emmanuel Uwimana aherereye ngaho rero mu gihe ugitegereje nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe Imana ibarinde
Kaburaga, Karabonetse,
Voice of America.
kiganiro agasoro kaburaga cy'umunsi ntano kirangiriye bashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga mwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00122474 nongere nyisubiremo 00122474 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.